Whoa. Crystal Master. Yeah, naanza na Ali Kamwe. Izo hela nazitaka, nambie popote ulipo mana mjuba nazifata. Umemjuza rapa wako kwamba mimi rapa mkale, ata kisumbua makama hukumu iko pale pale. Naona sambaza kipigo, naona kadwa na bebwa wakati ni rapa mzigo. Acha ni wachane, kwani kuna shido, zina mistari ya kitoto kwa Kramat Bibo. Kifrista nko faster kwa twist indo master for gangster, naso be show kama rapture for Maxi. Freestyle zake nye pesi, kujita namba moja kwa nantafutia kesi. Yeti mefanya freestyle wakati mandika vest, sishindale na mimi sagodi alisha ni bless. I say najiona mimi, nikimona Likamwe na yona hela eh. Najiona movie, nikimona ZMP na liona trailer. Sema, kamu nijui vizuli nenda kaulizia mbea. Nipo kikazi zaidi dasi jaja kutembea. Rapper number one sijamuona kukompea. Ni micharo kama kawo kubendele na pepe. Hoya nani kama mimi?
Hakuna.
Rapper jogo wa shamba ila leo ndio na wika mjini. Tutofautishe kati ya freestyle na single. Kubato na wawachovu bolo mbato na ringo. Hapa hamogelei maja shingo kina kirefu. Hakuna rapper kunizidi mpaka rudi Yesu.
Maxi,
ili ujue niko tofauti na wewe. Na chana lafu chorus pia na imba mwenyewe.
Amwe number one,
number one,
number one,
number one.
King of freestyle number one,
number one.
Amwe number one,
number one,
number one,
number one.
King of freestyle number one,
number one.
Amwe number one,
number one,
number one,
number one.
King of freestyle number one,
number one.
I'm a number one,
number one,
number one,
number one.
King of the freestyle, I'm a number one.
I'm a number one.